sasiaye. I sent you a shewo. I want you a book. Iku ojiji.
Oh, yeah, Otu aka Chineke mụ dị.